on this beat, ladies and gentlemen.
Nicho kitu gani, mwendo yani, navi nani changanya. Natamani kuona ndani, hivyo vya nani, wanasema ni vitamu sana. Kila siku tunaishia kupiga story. Ukienda ukirudi, mwenzako hoi, kama mgonjwa nitabani. Basi soge, leo, siku bari mbaka ziungane, vichocheo, moto. Utawaka mbaka unga. Changamsha, changamsha, changamsha damu. Changamsha go go go. Changamsha, changamsha, changamsha jambo. Iamshe po po po. Shake nani, shake vyo. Mambo flani, moto moto. Shake nani, shake vyo. Mambo flani, moto moto. Moto eh. Moto eh.
Aye, chocolate, nipe nanasi. Aye, 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 nipe keki, mtoto wa kitani. Bisha data na we kwa nini usidate na mi. Upate thamani, usiweka amanani. Wana uyumba kilasi. Changamsha, changamsha, changamsha damu. Changamsha go, go, go. Changamsha, changamsha, changamsha jambo. Iamshe po, po, po. Shake nani, shake vyo. Mambo flani, moto, moto. Shake nani, shake vyo. Mambo flani, moto, moto.
Moto, eh. Moto, eh.